Sarge.
Kiganjani umenichora, kila siku mimi ni baki na wewe. Sikumbuki ya zamani, meifanya historia. Machozi yangu lifuta, zile enzi nilipolia. Yule yule alevuliwa mafasi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijereti, ndio Yesu wangu. Yule yule alevuliwa mafasi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijereti, ndio Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu sikurudie.
Ulikonitoa ni mbali sana,
shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema ye,
shukurani zangu sikurudie.
Acha ninyamaze maana upendo wako umenisi.
Shukurani zangu sikurudie.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Sarge.
Kati ya viumbe vyote, hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu, wakati mie ni mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova. Macho yangu yako kwako, katu sitoogopa kamwe.
Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate.
Yule yule alipigwa mijeledi,
ndio Yesu wangu.
Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate.
Yule yule alipigwa mijeledi,
ndio Yesu wangu.
Basi shukurani.
Binadamu watakuzungusha, ukidhani unapelekwa na rada. Watakupandisha, kiwa juu takuondolea lada. We ndio rubani, hey. Nikifly nawe niko sawa, wala sidhani, hey. Lipo likushinda lo kugawa. Oh oh baba, unayangaina baba. Oh oh baba, unayangaina baba.
Nakuita perfect God, one and only God I know. Nimekuloketi, na kwako nimekwama na singoki.
be God's number one DJ, DJ Sarge.
Ni come with a new vitamin. Na kama huko ready unafaa vitamin. Hisi politics zile mita games. Ni see for Christ, I need a new vitamin. Hey, vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C. Vitamin, vitamin, vitamin C.
DJ Sarge.
Clinic, call me Dr. G. See what I can do. Let me close the door if you're worried of the truth.
Hey, Dr. G, can I close the window too? Me a fear people, the walls can move.
Alright, go ahead now, everything good. Me, Dr. G, me a ready of the truth. Let me come close if you wanna whisper to the
best of what you do, can we can help you too?
Hey, Dr. G, me a dead.
Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe na stima ama mishuma. Maisha ya soro mini likata. Bigi teke kama Chucky John. Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe poa, niwe jua. Sina wari mi, sina wari mi. Ama chini viudu. Sina wari mi, sina wari mi.
Mungu, tofauti sana kumbe, machoni pa Mungu.
kucheka. Kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakuchoka. Kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe, kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe, kumbe ya Mungu ni mengi sana. Nipe kibali ni bariki, ni bariki ni washuhudie, nipe fedha ni miliki. Kuchora kiganjani. Kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni. Wena kita kuja, nenda, nami paka, mwisho, kile, leni. Ni bless niweke kamili. Maisha yango family. Mentally, financially, emotionally, physically. Ni bless niweke kamili.
Maisha yango family.
Mentally, financially, emotionally. Ni peki bali, ni bali.
When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I feel so good. When me dancing, I feel so good.
Kelsa, on to the next.
Baraka music.
Na 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 na. Yeah.
When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. I me dancing to God. I me feeling so good.
Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba.
Okay, check it. Nipe move. Kulia kushoto. Nipe move. Okay, check it. Nipe move. Kulia kushoto. Wewe move. Uwe na kagari na kanyumba nipe move. Umesoto mekafunga nipe move.
Everybody now we dance, dance. Everybody now we move, move.
Asasa katika, 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 katika. Bam! Asasa katika, 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 katika.
Wewe! When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. When me dancing, I me feel so good. I me dancing to God. I'm feeling so good.
Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba. Feeling nakatika nakatikia baba.
Iwe mozongodo au rumba au chakacha na juu ndasafisha. Iwe mozongodo we au rumba au chakacha na juu ndasafisha. Feeling nakatika nakatikia jada. Feeling nakatika katika nakatikia jaja. Vile nakatika nakatikia jaja. Vile nasafisha nakatikia jaja.
Sasa katika, 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 katika.
Now hear this.
Sasa katika, 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 katika.
When me dancing I me feel so good. When me dancing I me feel so good. When me dancing I me feel so good. Got me dancing to good. Got me feeling so good.
Vile nakatika nakatikia baba.
Nasikia fiti, fiti, nasikia fiti. Nidecheza ngoma wasikie fiti. Zikishika basi wa dance jia kiti. Sini wale tumeokoka na tuvichi. Tumeokoka na tuvichi. Majika kinipa na dunda na viti. Good vibes from Sunday to the week. Keep it A1 all day, eh. Yeah, so now I keep A1. Amekuwa nami ever since day one. Yeah, and he's the one true son. Usiniulize ukitaka enda soma John 1. Naamka asubuhi na jijenga na what. Double-led sword cut into the lies of man. Wanasema mini slave, wanasema niko free. Ndo mana ndani yako nina feel niko fit.
Ask them they don't know what they're even looking for. Ask them they don't know
BTS Funk.
Boda ujue nini nimi nasema. Kama wadai huru ni simple wewe sema. Dio works mina ishi na imani. Kipe OG mina fata tuomwami. Sifa kila Sunday oni pate kanisani. Dio siri na siringi kama Giuliani. Ni Yesu. For me gani Buddha for me Yesu. Maisha badilisha dhambi na kadhalika. Ka inge kuwa mimi bro mininge changa mka. Oyo mina fata Yesu mina follow follow. Mina follow follow. No no. Tazami nyuma mina follow follow. Nimeokoka na nini? Mina Yesu ndani. Nimeokoka na nini? Hey, mina Yesu ndani. No, I'm aware that kama maisha ni mchuzi mini arrow man. Time is money, no I don't waste mine. Material mentality, I don't pay mine. Best of the best, mina cheza top tier. Christ in my life, now I have no fear. Nina walk in the light, now my view so clear. Nili trust and believe, bali nifanya. Alitenda, alitenda. Na kunipenda, alipenda. Maisha badilisha, dhambi na kadhalika. Ka inge kuwa mimi bro, mininge changa mka. Oyo, mina fata Yesu, mina follow follow. Mina follow follow. No no, itazami nyuma mina follow follow. Nime okoka na nini?
Mungu baba, najua unanisikia na kuja mbele za kutena ni kueleze ya lo nikaba. Na mengi ya dunia ulisema niche dhambi jina sio kijiko kubwa. Najua miso msafi nimetenda dhambi. Hata dunia ni kote watu wametenda dhambi. Lakini nimeamua nishakunja dhambi. Kwako nimefika maovu na tupa kama mvi. Ase, angalia chini wanafunga rusi. Wanadamu na shetani pete yao ninye usi pale. Ule mwenye overzidi tuku asi kuchanganya wanadamu paka hata na kasisi. Wanasema kanisa niro. Hawalindi mwili yati wanasakado. Dhambi leo kutubu kesho. Uwondo mtindo atiwe ni upendo. Wanasema kanisa ni roho. Hawalindi mwili ati wanasakado. Dhambi leo kutubu kesho. Uwondo mtindo atiwe ni upendo.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
inakuja kuchapa waovu.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
epuka dhambi upate wokovu.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
inakuja kuchapa waovu.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
epuka dhambi upate wokovu.
Fimbo ya Yesu. Fimbo ya Yesu.
Ni hao hao wanataka mani ya wataki maubiri.
Wanaukana injili.
Wanafiki hao wazuri kanisani washerati kwa siri.
Wanaifanya daily.
Ndo bado hao hawana imani bado ni makafiri.
Wategemea akili.
Ndani yao watu kulaani wamejazwa shubiri. Asedenda ngoma cheza kwa Yesu. Hawataki hizo wanataka za klabu. Wanadunda Bible bila sababu. Mpaka dhambi zao hawataki kutubu. Asedunda ngoma cheza kwa Yesu. Hawataki hizo wanataka za klabu. Wanadunda Bible bila sababu. Mpaka dhambi zao hawataki kutubu. Yeah, yeah. Wanasema kanisa ni roho. Hawalindi mwili ati wanasakado. Dhambi leo kutubu kesho. Uwondo mtindo ati wenu wa upendo. Wanasema kanisa ni roho. Hawalindi mwili ati wanasakado. Dhambi leo kutubu kesho. Uwondo mtindo ati wenu wa upendo.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
inakuja kuchapa wa ofu.
Fimbo, fimbo ya Yesu. Fimbo,
epuka dhambi upate wako.
Labda ni mbamba kiasi. Weka mikono you dance basi. Wapi kwaya itu join nasi. Nasikia wanatamba kwa streets. Ngoma zao zinatamba kwa streets. Wanataka ni imbe genge tona. Ama kwa video matemu wanatuaka. Nasikia wanatamba kwa streets. Ngoma zao zinatamba kwa streets. Wanataka ni imbe genge tona. Ama kwa video matemu wanatuaka. Tusipo du basi haitafuma. Ama labda tutumie ndumba. Ma DJ watakosa kuziplay. Na ma fans kutuplay mpume drop kwenye game. Eti hatuja maintain wala kuwa entertained. Hapo ndipo ma stress huanza kaman. Depression zina follow zile bigger than. Lakini hai tawezekana man. Hatuta do chenye wanataka si to do. Hatuta sing chenye wanataka si to sing. Chenye baba yao, mwalimu wao.
Salabani
damu yao. Nasikia wanatamba kwa streets. Goma zao zinatamba kwa streets. Wanataka ni imbe genge tona. Ama kwa video matemu wanatua. Nasikia wanatamba kwa streets. Goma zao zinatamba kwa streets. Wanataka ni imbe genge tona. Ama kwa video matemu wanatua. Nasikia wanatamba kwa streets.
What up, what up everyone, I'm the Blessed Vi. And I'm chilling out with DJ Sonj. Yeah, DJ Sonj. DJ Sonj.
Now push me once again.
Mambo, 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 mambo. Ame fanya mambo, mambo. Amini yesu ame fanya mambo. Ame fanya mambo, mambo. Mambo, mambo. Ame fanya mambo, mambo. Amini yesu ame fanya mambo. Ame fanya mambo. Shetani alishindwa tukitambo. Kwa maisha baba weka tumibango.
Kashike
baba weka tu mipango. Anasa zote baba nimezieka tu kando. Nikufuate wewe nisibaki hapo kando. Mokozi we ni mokozi mokozi. Ulikufa msalabani kombozi ukombozi. Ibi sasa mi balozi balozi. Ninasambaza neno balozi balozi. Kama ni rienu kwa yesu nipeleke tunarienu. Ju yesu amenijenga takushinda bolo yeng. That's why kwa KM minapau. Mapeva aminipa nikabaki tuzawa. Amefanya mambo mambo. Mambo mambo. Amefanya mambo mambo. Amini yesu amefanya mambo. Amefanya mambo mambo. Mambo mambo. Amefanya mambo mambo. Amini yesu amefanya mambo.
Amefanya mambo. You died on the cross in a jumbo. Nangara budani na floss yezi gambo. Ya dunia ni gross. Head so high no more deep pictures. Ya mi friendi. Kile minataka baba tani tende. Na ye ni tembe. Akisema mini ende nani ende. You are mi friendi. Kile minataka baba tani tende. Na ye ni tembe. Akisema mini ende nani ende.
Nifanya mambo mambo. Amefanya mambo, mambo. Amini yesu amefanya mambo. Amefanya mambo, mambo. Mambo, mambo. Amefanya mambo, mambo. Amini yesu amefanya mambo.
What's up people? You answer with DJ Sonj.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
Rada ibadilike, 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 rada
All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party to kwa hao. Ata wako dina wana party to kwa hao. Wana tatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndio baba lao.
Yo kambare lazima nipige sala. Juu ya mali nitolewa na maulana. Better days nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidisha ma ombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina juwa tanilinda nkiwa nae sikosi
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda, ukanivumilia, ukanijenga. Maisha ikinipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiberiti. Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti.
Blessing showers I got on your dawa. Niki blend up wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test up father you me charge. Jaja kuko tuko seti. Jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
What's up people? You answer with DJ Sound.
DJ Sarge.
Hii dunia siyo tafadhali. Imejawa na maswali. Nilipi na vanilielewe. Najua mengi amesha tenda. Ki design niko fiti mina tesa. Na bila hoja mina pepea. Yangu gharama ijalipwa. And sometimes this world is a teacher. Kuna milango na kuna madirisha. Na moja utachuzi lewe utatumia. Yangu gharama ijalipwa. And sometimes this world is a teacher. Kuna milango na kuna madirisha. Na moja utachuzi lewe utatumia. Inanibambaga Koska inanishikaga.
Inanibambe.
Inanibambaga Koska inanishikaga.
Inanibamba.
Inanibambaga.
Amenipamba na love, mbona nsimwimbi na mshukuru papa kwa sauti yangu isikike. Napiga goti everyday, lengo langu atimize. Nita sing for you Lord, kuspe yako ipitishe. Kipaji onana, mipaka nitavuka onana. Mafanikio maisha ni onana. Wako nimeganda onana. Ukani bless na kipaji onana. Mipaka nitavuka onana. Mafanikio maisha ni onana.
DJ Saw.
Wako nimeganda onana.
Many way away. Aye, 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 aye,
mwisho.
Ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo.
Tulia magazo dom,
amagazo dom,
tulia magazo dom,
amagazo dom.
Tugo ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo.
Tulia magazo dom,
amagazo dom,
tulia magazo dom,
amagazo dom.
Nafuta Yesu kakondo. Nafuta Yesu kakondo. Nafuta Yesu kakondo. Excuse me Mr. Policeman, umekosea, hazijanishika. Nimetoka kesha, usiku mzima, tumeomba zimeshika. Nipate church, maybe hurupaka after that. Nipate church, minafuta Yesu maradat. Nalipuka kama bombom, naruka kama sai toka ngongong. Alipisa kwa ngongong, akaniweka high shina ndomdom. Aya ye,
aya,
mini waya we,
aya,
aya ye,
aya,
ati
mwisho e. Tuko ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo.
Tulia magazo ndomo,
amagazo ndomo,
tulia magazo ndomo,
amagazo ndomo.
Mtango mpate Yesu ndami ya wongo,
ai bila ndomo,
ai bila ndomo. Mtini nazo nguvu kama ndomo. Unafanya nitakacho bila ucho. Nifanya cho bila yecha wakibo. Kama kufuwa bila po. Nitabeba neno lake kwenye roho. Pomu gongo. Nitangaze toka Kenya hadi bongo. Hadi gongo. Nitabeba neno lake kwenye roho. Pomu gongo. Nitangaze toka Kenya hadi bongo. Hadi gongo. Juni naetambua niwewe. Kwelizi michezo ya kuigiza. Analeta nuru palipo na giza. Yo ujione wacha kuuliza. Wacha kuuliza. Kenya baraka za kena rotate. Tangu nilipo mlocate. Ibilisi mgu mola donate. Misiwezi kumforgate. Kenya baraka za kena rotate. Tangu nilipo mlocate. Ibilisi mgu mola donate. Mizi wezi kumpogeti. Juni naetambua ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Mokozi ni naetambua. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Najenga usiano wangumi nae. Wangumi nae. Hata kukauke mini tabaki nae. Ni tabaki nae. Baraka ziki mimi ni kaniwe.
Yeah.
moyo ni Mungu ashafanya tonya tonya. Vipunguo za kifo yosho shampa konya. Ashani konya. I want no no more. Yesu ndio yao kiboko ka. Na si shindwi no. Yeye ndo wangu ushindi jo. No mata. Kenya napata nasema tuwa santa. Kusota no niko kwa nyumba ya patas. Ameninua kushinda helikopter. Ninachomba kwa baba mina pata. Pata pata. Yote sare. Poka mtu apata kwa sare. Yote sare. Tunasamehewa sare.
Mikono basi juu ya hewa. Kama unajua barikiwa. Dhambi nazo pia zamewa.
Mikono
juu ya hewa.
Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo. This kind of love I've never ever seen before. Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo.
Yote sare poka mtu apata kwa sare. Yote sare tunasamehewa sare.
Mikono basi juu ya hewa. Kama unajua barikiwa. Dhambi nazo pia zamewa.
Mikono
juu ya hewa.
Lift up oh, kama unakubali lift up.
Mikono, mikono.
Lift up oh, kama unakubali lift up.
Mikono, mikono.
Amenizafisha na sina sabuni ya omo. Amenizafisha niko fern niko grinda minomo. Amenizafisha na sina sabuni ya omo. Amenizafisha niko fresh and clean than me no more.
Back, back, we blow that way. From the east to the west, I say. Back, back, we blow that way. From the east to the west, I say. Back, back, we blow that way. From the east to the west, I say. Back, back, we blow that way. From the east to the west, I say. Miko no basi juu ya hewa. Kama unajua barikiwa. Dhambi nazo pia zamewa.
Mikono
juu ya hewa.
Lift up, oh, oh. Kama unakubali lift up.
Mikono, mikono.
Lift up, oh, oh.